yali ng'omuntu walaba okuzimbiro banapangisiza omukumi we kubeera kwagala okumutuma okumufuna n'omukyala nakkiriza ebintu ebityo naye omukazi kasamanya nti mwefunye abawanuka okuwulirira nti oganza robina ye n'amala amanya omuganzi wali basula kuwagulya materete ye n'omuganzi robina so n'atamanya nti ekibeera kyamutengula noono omuganzi robina kyekimutengula nga n'omusajja w'omumunsi tomusangayo nga nawe okumufumbira wasoba kwetala bwobinga batwalayo embuza wokaleka obube kuba owanga omuntu owamwekuumira naye era ŋŋamba ekibeera kyakutengula noono omuganzi robina kyekimutengula labanno wajja nennugwalaga bwannannyini gyoli nti bajja bombi okuva munda yennyina gyoba olugoba lwamimalu lwekuba naye nga bwafuna ebbali guba musango lwazima gwemanya omusajja eyasalawo kyamutonderwa oli mujja ogwotamira omulanga bwemage ani aluleeta ng'omusajja eyasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidi byobukyafu babuveeko abanyiridde bamamwe bali kuyonja naluleta ng'omusajja eyasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidi byobukyafu babuveeko ab'ekimansula mamwe bali kunyirira mwebale kale duniya nze mmanyi wembanjirwanyisa oba muzigo oba wakalenga bwembandaba bwemanya abakazi ffe tugambibwa bugambibwa laba bbaawo bwajja nange nansinkana atandika mpolampola atera kutengule n'erinnya n'akutuuma lya mulungi wakuno n'ebbeere wadde lyagwa kasiita akumatira akuwaana n'akugamba lyenna linnayagalanga batwekubya obubi n'ebintu bwe bityo mbwera gosinza abalala be nalindabye kale akuwaanira ddala atera akutengule ate kisukkako olwakusanze gyosula kasala bawakawo nekubulirikosula enswa malazibwa gyozanya n'abakuno onamuvuma kiwunsa ekisingayo bubi bw'omujjakosula gwa kukikeeka waakiri ne bw'omutamira nti obaana akutyadduke bagondera ddala ddala otera omusasire n'ekyokuba omufumba akyegaanira nabo kati nsobi ki gye nnina ze kwasinkanya bw'omusajja obwo obwonenya kuba yantengula ng'ekira lya mmere mba nakiza luddawa ani aluleeta ng'omusajja eyasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidi by'obukyafu babuveeko abanyiridde bamamwe bali kuyonja ani aluleeta ng'omusajja eyasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidi by'obukyafu babuveeko ab'ekimansula mamwe bali kunyirira ani aluleeta ng'omusajja eyasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidi by'obukyafu babuveeko abanyiridde bamamwe bali kuyonja ani aluleeta ng'omusajja eyasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidi by'obukyafu babuveeko ab'ekimansula mamwe bali kunyirira mwebale. Don't tell me such a man, I can't see you. Don't go by the name, but they were blue. papa banange na maragu pamba kwe buga suka nno da mrabisa veiverese ha temu mugamba bananga kirize funi bezivante vere byona de makubika ma mbuzi gasonze mbama mebwali akona teri musajja wa muzengenze wa budu
Siwanze ne mutebe nange vya kajanja Siwami